Shaka Zulu, yeah, yeah.
Gang, gang.
Lonely, out of brother. I'm popping, I'm bothering. Kenya, baby, I'm popping, I'm bothering.
Mama, my locus feels like crying.
Come study ready, for me ready, come here ready. Pon steady ready from me ready. Pon steady ready from me ready. Come here ready. Pon steady ready from me ready. Hapa ndani umewasha moto.
Moto, moto.
Girl come nipige kimoko.
Moko, moko.
A real bad man me no waste time. A pretty girl when you waste time. In a real life you miss sunshine. Ni shake shake wiki wine make you bend down. It's a calamity. My baby girl come away. Katoto bami jo. Kana chenda ligi so. Kana chenda ligi so.
We kami gono ju. Kamu na sawenda. Kamu na sawenda. Rudisha zote chini. Tingisha mabega. Tingisha mabega. Kame shika huku. Itisha supu. Kame shika huku. Itisha supu. Yeah, supu, supu. We kami gono ju. Nipe ni kama tie chini chini. Leo siku shibi kwa ni iko nini. Waiter ongeza chupa mbili mbili. Mbili mbili, yeah, mbili mbili. Haya mambo na yofanya na yonanga kwenye video.
Video.
Umechemusha kili yangu nimelewa bila kileo.
Video.
A real bad man me no waste time. A pretty girl when you waste time. In a real life you miss sunshine. Ni shake shake wiki wine make you bend down. Ni chaka rami de. My baby girl come away. Katoto bami jo. Kana chenda ligi so. Kana chenda ligi so.
We kami gono ju. Kamu na sawenda. Kamu na sawenda. Rudisha zote chini. Tingisha mabega. Tingisha mabega. Kame shika huku. Itisha supu, yeah. Kame shika huku, yeah. Itisha supu, supu, supu. Weka mikono tu.
What's popping, what's bothering. Can you see it, what's popping, what's bothering.
Mama, my locus music.